na posa sani si bambe sani woba ndisa kutanda masiqale ukutsha singaphosi sani sibambe sani woba ndisa kutanda mhlawumbi nawe uthi kwanele awunakho ulo olushekileyo okanye uthi sobabini asiboni iyoleko singaphosa sani sibambe sani ngoba ngisakuthanda babuhlungu uzoqheleka no wamphefumlo uqhelekile kodwa masenze hokulu
music at gospeljingle.com.